Jure, hombre, comprende? Mando yo, Domo Kaya.
Twist Daddy on the beat.
Phenomenal. If you walk on beat, tapata kesa, kama robot, vile unamtesa, kila kukicha na manundu, mara unampiga na marungu, kama gogo, iti utaki shobo, ufungi domo, umeshazisha zogo, kitu kidogo namfanya kama ndondo. Kila kitu ndia semesi buwana Nampeleka mbio kama motoka Simpeleke mbio kama motoka Yeah, yeah.
Kama vile kanunua gal Kama vile kanunua gal Kama vile kanunua
Kunenepa Anakonda kwa ajili ya mawazo tu Anajuta kukujua kuolewa nawe
Anajuta kukujua kuolewa nawe
Paka nasema angejua angengoja angepata mume bora kukushinda wewe Paka nasema angejua angengoja angepata mume bora kushinda wewe
Usimpeleke kama motoka Na marafiki wanafikia watakushauri Ukipoteza atakucheka Cheko laki rafiki ukose kauli